lisekise phupha. Ey, lenkosu luthuli. Oh, arkatambo. Robert Kasobukwe umadiba utamkhulu manje la. Oh, ubantu be okay no dear. Nabo bonke abalifela ilis. Oh, itanjulo lasembe uleli. Emasizini unyana wentupi yakwamwe.